kulimba kwa fedi kutalimu vya interview Kuna kweri mundongo Haba imbi venda kusenori ava mcharo ngalina kwa soku ruanyisa Omulala nasala wawala mpe mulumba mbwa mude mwatera manyike Zoro imba loyi yangu mazo kukawa chisimuna luo kuoma Zendajane ishikendelewe choku somesovu kakabuli jada Haba mundo vajalwa nusunga ne mitafu wejibeti ndio kwenye Obusungu bw'omutuga foku mutegero tanulo kumutikenta mu Yeba kula budo mutego ntikutuge chigwali nobula gonoja Zanagya negombe njia ya valinsi mabilisi ne kafiru Era nabira ngao ngamba buza buza bebali teba nazawa Naliba kongo seko nange wetyo nengwa singa nalimba ruanyisa Sikirizo kutunda kwa muimbi obasirana migere kwa jaka tunda Wandi imbi cho uliratwe muwagizi wuchimutunula na katuyo Uluokubo ya galeri nyanu obuswa ndio mbalili deno kuwe mwela Negolo ndewa ntogola valero siwa mwoli kuwa bobo wenyingo wabako umutia
EMS Records
Abantu bakambwe nyonyi sanyi sono bekengera gananga bakisi Nsembula no tulonga mbozo moyo gwange yabalisa no mutama Obufumbo lya lisanyu na kwesigangana obwalu no bufumbo ntalo Naba bwokwa teterete bwali nusu Noli andula mu omuntu atakwagala Nge wali ndira wogwali matira Mumanye ndala nga yegamye nkuba Bosabye kuwola kwenjeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuka obutumbugulu Bantu tebakyasasira lumwa Tebakyayambali mutabu Tebakyadduukirira nduulu Yaddafiiriddwa okgenda bamusuze Bwe nababuuzizza ekyabatuukako baki Banzizeemu nti bakkowu Mbu basuza nnyo nnyo abantu Kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza Mbu basima nnyo nnyo entaana bo baafiirwa tebalaba ku muntu yajja kusima N'okuziika ne bakukyawa Temubanenya mbu nno bakkowu Mbu baawola nnyo nnyo empiiya bwe bayafuwala teriyo yabakombya kido kya nnusu Bamalaya baliko mufumbo Kati bali mukawa mubakowu Mbu basooka ne baba bampisa nga beesigwa ne batasimwa yadde yadde Ng'omukazi abeera wakamba kusajja laata olumugambako n'atimpula Balaba bakubwanga nti kobo tufaaki nabo ne balalanga Kati abafumbo bendanga mu loogi be bayise nti mujje mulabe Katonda Mbu beekuuma ne bakoowa kati beesibira maloogi lwa bukoowu Bafuuka bamalaya lwa bukoowu Abandi beeyombekedde lwa bukoowu Ate gwe sseruganda n'olangirira ddi nti n'okooye
Tebikomerera ensi eno gye balanga abantu okwogerera wamu kye twakoowa Tabanga ne Katonda yatukoowa dda Olwabuli omu okola kyalabe yatusonyiwa
Ebintu
Bamemba ba paliamenti obutakiika nabo bampadde ensonga Mbu bayisa amateeka ne gatakola ne gajyonongebwa obukundi Olw'okuyisa amaaso mu bantu ababalonda ne kibaviirako okukoowa Beekalakasiza ne bakoowa era beemeketera mbunga ti nfimbi N'abalonzi ndabasanze nabo ne bandiira mu mbu nno bakoowu Okera nga ne balonda abo be baagala Nkya ne balangirira mu ate be batawa Yogera amazima nga weejyangabika Mbu bafuuliddwa nnyo abawumba tutu Omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana Ekyo kye kiviiriddeko nno n'amasomero kkoppa n'okubba ebigezo Tebakyasomesa bakoowu Ani aloga Uganda obutaweera Omusawa kuyita kawongo tawa Oh Omusawa kuyita kawongo tawa Ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju Yasaba bongera omusaala beerema Katajja lwakutuusa mukolo Obufa n'ofa Yajjanjaba n'atasimwa Yeediima n'abikoowa Asuddeyo ogwa nnaggamba lwa bukoowu mama fina kwayo gera ne misamwa kira no samirino lukalu nawe mama shehi na basosoloti na bapoto sala mukanye sala nyingi Abantu beole nusu kuva mabanka bibasinga ebitwalibwa Beola kulwanyisa bwafo kuzikangane kebali na kakumye ngomu Bali munna kwetagambwa naye tebakyayiza kweola bakuu Naba security bakuu Kati baba tebe bakuma Badereva n'abasubuzi Babula kunduka mugwanga Abenja gabo utaimbwa Naba bimulangirira binti na mukoye Mukama olinda chijoli kuchine chiri musi okuli obutanga Buli muntu ogamba nti akoye nsubira kalinganga kalango Ntulwali echawa sulewo kukowa changu kole chisingawo Sama nebwebere mboji chijanye nyo chijivira kokularuka Sababu chikwata konti mwetereze mioge denga molansi Na haba deta yogera Olimwekanga pamba nyeripo Moro musumba wechitagata Mugandula kala kala na fumu Eye mbera siji wagira Kasto kugema kusingo kuonya Oliwa dembe no vizalawa Nzenjo gedaba ntwebi waluma Mubere mirembe wakulu Kunde kundo mterega aibene yu Bantu bako u Wali wabanduga kujetuaria Ave uobutu wabako u Na ave tuga bako u Okumanye bako u Nange mbiko meza u mpoi